my face. Music speaks back to reality. Sing yaga yaga yo. Back to the source. Diri puzzle na be the baddest the bossy. Edi bimo aki Tony bossy. Ayaga yaga 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 yo. Zijukiranga kula e masaka kaboneranga tunoge mwanyi tata neetunira ngera abato chitusanyusa mokatale ya tanga nemputa aumule mirembo mugezi sula yali musajja mokagana yera pali yala mine bigambo tata ye yali ngamba gavumenti zajuka nezimu afuwasa petukulite mulamu bwa kupambana abana bafe bino baleme bisisinkana ekwanga liberemu iko opportunity obwa bukireme kube kibi ekisigire bino byogera kulukuta mazika kubanga byennyimba keyo namwe mubiraba abakulembeze muleme kusiika abantu bali bubinyaba
olunaku luganye naye wakiri tuddeeka omuntu bakero genda okukola abeeko kadana keeka
Yanga ya mulira wawo mukati mumakate kuchagulikako abantu tebachali na chitako chiretete banji nebevako atambuza bigero genda muchibuga na kaungezi nebasimba lwakasota beyi ya mafuta yewanika bino binyiza bireta na maziga bino mbiyimba mbikatiriza biwako nobujulizi abantu bagenda bawubanga lubwe batyo nebakoma unga balira
omuntu bakero genda okukola abeeko kadana keeka yabi olunaku luganye naye wakiri tuddeeka omuntu bakero genda okukola abeeko kadana keeka
Zijukiranga kula e masaka kaboneranga tunoge mwanyi tata neetunira ngera abato chitusanyusa mokatale ya tanga nemputa aumule mirembo mugezi sula yali musajja mokagana yera pali yala bine bigambo tata ye yali ngamba gavumenti zajuka nezimu
afuwasa yato unakuruganye naye wakiri tuddeeka omuntu
bakero genda okukola abeeko kadana